kartal won ko yimɓe nawtorto wutoyde ñande sappo e jetti juin banggal référendum o karranti permis madun kartal nina ɗum na mbawi donno nawtorede ñande wotteɗe. Keɗana maître Moustapha Cissé kankone hoorejo age gollirde humaninde jogola wutoji
les cartes d'électeur tout individu
neɗɗo fuma inde muɗum woni ele yuɓɓo inde yimɓel kamɓe wutude ana handi e kartol wote o hakkete ɗum hono no sariyaji ɗi hollitiri wiide ɗum ɗum neɗɗo goto fu kartol wote goto wakkati mo kartiji ɗi warta fa jense hakkunde yimɓe ana anda yimɓeɓe martinte kumpa banggal muɗum nokkule to ɗum watte to ɗum waram hollitede ɓe e wakkati mo kaldami e mo o talki fuuɗi woteji ɗi wawa yaade caggal muɗum
mu'inama.
Tama jamare nde heɓa karte ɗe e wattu muɗum tama ɗeɗo karte ɗe na keɓɓe le bureau ngaji wote ɗe on ɗiɗo lamdi woni ko waɗi Fouseni Diop goto e yimɓe le modèle Mali
fedde age ne jeehi hokkude carte biométrique ngaji garoji fa waɗe carte yimɓele ɓe wutirta tawine ɗo ɓe gon jonɗo wakkati o ka nangiri men juuɗe donngol ko fawiɗo muɗum jonkani woni golle o waran waɗede ɗe sarti kolitaɗo onan saabi balɗe seeɗa tam hejji hakkunde amen e ɗiɗo wuteji holtama wiide ɗum miɗen mbawi nangoyde carte ngaji amen wuti le bureau ji tomin gotteta to fay so ɗum ana wawi waɗede yella homo fuu ana wawi heɓude kartal muɗum wutina
baale poltinkoɓe kañi halnan en holliti ne gondi imadraji keɗɗana Bifon Cissé jokko hoyrejo fedde URD
mi
landini jooɗa haala fa mi kaltana jamande ko wonli nuygal sariya o saabi fa jaɓana hunde kina tawa aɗa andi ko wolli muɗum caggal muɗum ndu o jangini yimɓele hewɓe goroɓe fa yilto le cercle ngaji fa yetto le région ngaji ɗi yella ana humpintina jamande eɗi ko woni le nuygal sariya o kañe kulle kese gonɗe li
hen
to kurkol toon wona goto fo fami bataki ɗi humpitinta baali poltinkoɓe e halnana en ndeno yila jamare nde yo fa hande ɓe ɓeydana faamu
min ka miɗe miili kulkoro ɗo ka yimɓeɓe ana landini wutoyde sappo e jetti lewru juin ndu wote o holtidde ni wiide min jaɓani na ɗum min jaɓanayi min ka miɗe miili ko heewi yimɓe fuu ana andiri ñalawma hande o hono wutirta hoto wotata mane wutoyta ɗum kulikoro ɗo gonmi mi nani wiide maggal paɗe en ɓe waran wuture fade ñalawma wutiji ɗi warde min ka le ngallurde wala fuu kabaru mo jogimi banggal wutiji
noona ko noon to kajulu yimɓele yogaɓe anda fe hono golleji wutiji ɗi gaɗete
ɓeme ande to ka miɗe andi hono wuteji ɗin warta fa waɗira ɓe mbi danewol ngol ana holitan wiide min jaɓani boɗejo o holitan wiide min jaɓanayi ga ko heewi yimɓe gonɓe ɗon ɓe ka fuu wala ko andani hen min ka wala fuu ko andanmi banggal wuteji référendum mi nanayno haala muɗum ndu fey so wona
hande
ka to tomburi toon kumniɓe golle o gaadi immadraji kewɗi yalla famide jamare hunde tarkuru ndu
eɗe ko ɓetti ko miɗe wowi wutudeno min ka miɗe miili tiɗɗala fuu min wala banggal muɗum min andi ɗo yimɓel gonɓe ɗonɓe ana andi hono ɗum waɗirte ñalawma fuu wonmon golleji pariji eɗi humpintinde jamande ko wonde nigal sariya o landinaɗo ɗo yalla eɓe keeɓa famande ɗum fa gasa e kollita wiide ɓe jaɓani ɗum na ɗu ɓe jaɓanayi ɗum ɗum ni woni ko tewtete hen
baɗɗe seeɗen fadde ñande wuteji ɗi honjotoɓe hoɓe holti wiide no golleji ɗi jarata ni ko ɓuuri kay yo wote o bantine cilol ɗiɗoɓol